aan ku bilownay hoggaamiyaasha dalalka Mareykanka, Mexico iyo Canada ayaa sheegay inay ka wada shaqeynayaan qaar ka mid ah mushkiladaha ugu waaweyn ee dalalkooda haysta oo ay ka mid yihiin socdaalka sharci darrada ah, isgudbinta daroogooyinka, heshiisyadooda dhinaca ganacsiga ah oo waajahaya tartan adaga oo ka haysta dhinaca Shiinaha, iyo weliba sidii loogu midoobi lahaa duulaanka Ruushku ku haya Ukraine. Wariyaha V O A aqalka cad Anita Powell ayaa arrintan ka soo dirtay shirweynaha ay madaxdani ku leeyihiin caasimadda waddanka Mexico ee Mexico City, waxaana inoo soo jeedinaya warbixintaasi wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Hoggaamiyaasha dalalka Mexico, Canada iyo Mareykanka ayaa midnimo ku muujiyey kulankoodii Talaadadii ee ka dhacay magaalada Mexico. Waa kan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden.
We're two partners, the three of us. Working together with mutual respect and a genuine like for one another.
Waxaan nahay xulafad dhab ah saddexdeenna oo ku wada shaqeynaya ixtiraam iyo qadarin uu midba midka kale uu u hayo si aan dhammaan dadkeena ugu horseedno mustaqbal amni oo barwaaqo ah.
Laakiin arrimaha miiska yaalla ayaan ahayn kuwo sahlan. Socdaalka aan nidaamsanayn, mukhaadaraadka aan sharciga ahayn, isbeddelka cimilada iyo khilaafaadka ganacsiga ayaa ah kuwa ugu muhiimsan, sida uu madaxweynaha Mexico tilmaamay markii uu si cad ugu adkeeyey Biden in uu ballaariyo iskaashiga dhaqaale. Waana kan madaxweynaha Mexico Andres Manuel López Obrador oo shirka ka hadlay.
Es el momento de terminar con ese olvido, ese abandono, ese desdén.
Kan waa waqtigii aan go'aansan lahayn si aan meesha uga saarno dayacaadan, quursigan iyo hilmaamka Latin America iyo gobolka Caribbean-ka. Taasi oo ka soo horjeeda siyaasadda dirswanaaga ee xurriyadda ee Franklin Delano Roosevelt, adiga ayayna taasi ka bilaabmaysaa.
Biden ayaa taasi jawaab ka bixiyey, wuxuuna yiri,
The United States provides more foreign aid than every other country just about combined in the world. Not just the hemisphere but around the world. Unfortunately, our responsibility just doesn't end in the West.
Mareykanku waxa uu bixiyaa gargaarka shisheeye ee ugu badan ee uu dal bixiyo marka la isku daro oo uu siiyo keliya maahan gobolkan ee dunida oo dhan. Nasiib darro, mas-uuliyaddeennu kuma dhammaanayso dacalkan galbeed ee dunida. Waxa ay taallaa bartamaha Yurub, Eeshiya, Bariga Dhexe, Afrika iyo Koonfur Bari Galbeed Eeshiya.
Talaadadii, Mareykanka ayaa ku dhawaaqay siyaasado kala duwan oo ay ka mid yihiin qorshayaal isaga kaashanayo arrimaha isku gudubka sahayda iyo horumarinta, taasi oo ah ballanqaadyo aan badnayn oo lagu dhimayo qiiqa mithaynka ee ka imanaya ama ka dhasha qashinka adag, biyaha wasaqda ah, iyo weliba in laga wada shaqeeyo tamar nadiif ah oo dheeraad ah. Ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa yiri,
But simply, we are and always will be stronger together. The world today is facing a lot of uncertainty with the rise in authoritarian leaders causing global instability.
Waxaanu nahay oo had iyo jeer ahaan doonaa xulafo xoogan. Dunida maanta waxay wajahday hubanti la'aan badan iyada oo ay kor u kaceen hoggaamiyaasha kala taliska ah ee sababa xasilooni darrada caalamka iyo sare u kaca miciishada oo culays saaray qoysaska. Waa muhim in aan isu nimaadno oo ka hoggaamiyeyaal ahaan iyo saaxiib ahaanba si aan u eegno siyaabaha aan dhaleheenna uga dhigi lahayn mid adkaysi leh.
Socdaalka aan sharciga ahayn ayaa sidoo kale ah arrin adag, gaar ahaan kadib markii Biden uu safarkiisii axadda ku bilaabay booqashadii ugu horreysay ee isagoo madaxweynaha uu ku tago degedda ugu mashquulka badan Mareykanka ee El Paso. Hoggaamiyaasha ayaa sidoo kale ku celceliyey sida ay uga go'an tahay socdaal ku salaysan badqab, nidaam iyo bini'aadamnimo oo loo marayo ballaarinta wadiiqooyinka socdaalka sharciga ah iyo tallaabooyin iskaashi oo kala duwan iyo xiriir wanaagsan oo dalbakan kala la yeesho. Waxay sidoo kale isla garteen inka ganacsiga hubka, daroogada iyo dadka ay tahay khatar la wadaago, ayna ka go'an tahay inay iska kaashadaan wax ka qabashada caqabadaha jira. Haddaba shir madaxeedkani miyuu guulahaa? Dadka la socda ayaa leh taasi waa su'aal adag. Waa kan Andrew Rudman oo ah agaasimaha Mexico Institute oo hoostaga xarunta Wilson.
Trilateral summits rarely yield major announcements or resolution of issues, and given that the issues that the three leaders talked about are complex and long-standing, I think it's not surprising that there was not some explosive announcement in their communique or in their press conference. But I think, having said that, the fact that they meet on a regular basis and that they identify priorities for their administrations to pursue for the coming year, I think that is important.
لكن سيدا يفتيميان هجامياشو تاني وقارات كلان ستاي فرصدو واوين إيا عقبادو انتبا شروينهاني ميو تاوح كبدلي دونا وقتiga أيا شيق دونا
وربحين تاسينا واحد يارسي وريا فيويا غلقاعداني تباول وحانينو سوچيدني ييي وريا يقاها محمد بشير عبد الرحمن.